alo kplete so ganyi amamlodo deditɔ koklodzo lodo alo to kueme to adusixwe ve lodo.